Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
gani kantutu ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Seku jamel sakraɓe heeɗiɓe bangal hotugol barkanno e takuba lamkoɓe transition ɓe dardi ben guɓɓe france ɗe yaltude ɗon e ɗon non leydi mali e leydi communiqué ɓe goytiki mbiyen kaɗo anñamu bangue goto tan naɓɓami ngol hotugol france goto foof no fambiri kabaru muɗum le nokkuji mali ɗo ɓe gonno to gawu to no jamara nde na hulani ɓen mursere keeɓe ɗum wawi sambinde e on wattu goto gona wondi yidude mbiyen heƴaɓe europe gonɓe leydi ndi dow sifa gullidal maɓɓe bangal finata kawrital mbiyen nawo ɓal dawla pulaku na jokiti to ñoro manggo tonno e dow sisli semmingol gondal dewral e gotumako le fina tawa ɗigon semme kawarji amen hande kikiɗe aljumare sappo jeeti février tan 2021 bisimilla sakiraɓe gouvernement mali notike humpitigol hotugol barkande ben e takuba iwde mali ben keƴaɗo haala o woytike manggal ben ɓamgol anña wonande bangue goto ndenno eɓe darda guɓe france ben yaltude leydi ndi no yawiri le communiqué men kanko men jogoɓen janggaɗo dow ortem wattu 13h colonel Abdoulaye Maiga holliti wiide ɗum duuɓi jeenaɗi golli france ɗi ben laataki fewi ko dontako keɗɗanna fastan Ousmane Nialbouli
le gouvernement de la république du mali
gouvernement mali nani dabre de kanan koɓe leydi france ɓami de kaltida e fewi goto ñande sappo e jeɗɗi lewru février ndu wiide manggal paɗ en barkan e takuba dillan ɗum ana yana dewral ciñinagal hakkunde mali e france kañel ɗeɗe gollidiɗe gouvernement o ana miccintina jaabuji tewtaɗe ɗi keɓaka ƴiwde e kanankoɓe leydi france ɓuɓɓinayi ɓerɗe himɓe dow dewral ngal ɓe kaltida so tawa le hitande 2013 do immadaraji serval dow fanda haɓugol e terroriste en so tawa le hitande 2016 immadaraji barkan dow fanda haɓugol kañum du e terroriste en fayi e tawede soldaji en barkan kañe leyɗe goɗɗe babotoɗe gon waɗa e fandenago waɗa gouvernement men o ana darte kanankoɓe leydi france ko yaawi ko wuli ɓamta barkan e takuba le leydi muɗum dow taika muya kanankoɓe leydi mali
des autorités maliennes
hoñotoɓe ka goto foof no famiri oɗo kabaro ndenno holtiɓe wiide sifa golle duuɓi jeenaɗi yoni ko ɗum ƴewte ndenno wonɗu holtiɓe wiide mbattu ɓe holti wiide ɓe jaltan leydi mali ndiɗi wawata ko feyi taɓede ndenno ɗum haalama e ley yewtere grand dialogue sio tamani mbiyen alkansar keña keɗɗan fayistan Ousmane Nialbouli e sita sidiɓe
mariame sidiɓe jangguinowo tewtowo holliti wiide ɗum juway ɗum dillugol mabɓe e hakkillo makko soldage en warɓe ɗo illa hitande 2013 wala fuu ko gaɗi ko nanggata hakkillo fuu e tawede ko landoto yalla leyɗe kerdirɗe mali ɗe na keeɓa ndenagu
kabarji hewɗi joɗɗinama ko fotta duuɓi jeene ga ɗum fu heƴata leydi deƴƴere leyɗe sahenɗe kulleji ko hewɗi ana hani waɗede ko walla immadaraji mintérem en tan yalla leyɗe sahenɗe ana heeɓa lende kabarji dabariji taƴaɗi fo an hani gomɗinede to pelle keddanɗe saabu dena sa ƴeewi ɗum fa hande deƴƴere walla le leydi malni soni deƴƴere heɓaka le leydi malni leyɗe keddanɗe ndu wawa heɓde deƴƴere
andinɗo kabaru keɓal modi bo mawo makalu mila yalla france ana dilla le mali e wi makko hakkillo wongo woni e hoorejo leydi france o ɓamude sartiji goɗɗi
france wawa wittide o yoppa leydi sa henni ɓe baɓɓotoɓe nino tonaɗo wawa yaltude mali le lebbi jeegon wala fuuɓa france yeehiri yeppi leydi mali ga koɓe welɓe hannden yo jogude leydi malni caggal muɗum ɓe heɓa ɓe itta jawle meɗen ɗe saabu dene ɓene miila hannden leyɗa ko yata noga e jeɗɗi fayottade canada ɓe fo ana wondi e faabade mali
hannden
e wi jangguinowo tewtowo o france ana wawi dillude le mali sini kanankoɓe leydi ndi hakkillo muɓɓen nafa mabɓe fanɗi kaɓe kanankoɓe ana kana fiide dabareji sini ɓe dilli patitiɗallaji goɗɗi gaɗa e wi makko
fande bangal oɗo kabaro soto gawa tun yimɓele na wembi ben mursere keeɓe bangal muɗum to menaka to kay yimɓele hae ben hotugol barkan e takuba laatiki honani wala ko ben waɗini ndenno kanko asi adisa to mohamed mayga keƴora men to gawa to wonko heɓani keeɗa fois tanko sita siɗiɓe
le retrait de la force barkan
yaltugon force barkan le région gawo nato torra mawɗo so a ƴeewi hannden kabaru mali ba wondiri do lawol deƴƴere kañ e sukaɓe wala mu en gollal ɓeɗa hani wittude saabu dina kamɓe kañ e yimɓe leydi hakkileji mabɓe tottodiri timmi soɓe witti ɗum hollititta wi addan timman min gueɓe yiiɗaɓe ɓe witta jaade saabu dene guiddiɓe waɗi fa hannden hunde fe allahu ɓe bildine mali ɓe ɓuyti kabaruji wala sukaɓe golle de hono haɓgon terroriste ɓe ge ɗoki ɓe lonki ɗum ɗum ngu taƴ jikki amen hannden jaade min gueɓe yiiɗa france ga meɗe lamdo ɓe tinno laamu ndu tinno tewtina sukaɓe gollal yallam heɓe me faabo menode galleji amen ɗi
sakirambar tutto hakkillaji ma dow kabaruji ma banga bem amen facebook ondu twitter hejaɓe ɓen gomɓe leydiɗi ndi gonnoɓe ley ben fedde Takuba yiidi e ministre kumaniɗo ben guldal leɗɗe goɗɗe kañe e ministre kabaru maggal paɗi e ndennoɓe hulti Sifa Agna Golle ben lamkoɓe leydi Mali ben iɗiɗo wattuji ndi ndenno ɗum waɗi yalla goto fof no anda kabaru no kabaru wurri oɗo wattu marankuɓel mum koye ɓenne kayda fos tan ko Ousmane Ñaly Boule
Abdoulaye Diop ministre kuminiɗo hajuji Mali gonɗi sella miccintini wiide gollidiɓe Mali ɓe ana kani laaɓininde ɓerɗe mumɓen gaɗa e boɗo mumɓen fo gollude ko wawi nafude kananke Mali o ɓeydi wiide du jiɗɗo gollidinde e Mali fo bisimilla muɗum o yetti imma daraji ɗi gollidiɓe gaɗi ɗi omo darta du e mabɓe tinno du paama tiɗɗallo gonɗo hakkunde e Mali e Franci o Abdoulaye Diop holliti wiide kasen gollidal e gollidiɓe muɗum ɓe ana fawi dow ɓeydugol doole soldaji e Mali yalla ana darano nden ɓiɓɓe leydi ndi e jawdele mumɓen ministre kuminiɗo soldaji e haɓotoɓe hiɓɓe colonel Sadio Camara kañum duɗɗum woni hakkilo muɗum daranade gotumbaku leydi ndi ley imma daraji garoji
sakra ɓen yambinde kaw leydi Mali dow ɓen kamɓe yimɓe France ɓe woni ɓen kaɗo haala kamɓe ardiɓe yerwol to haali ɗum ɓe holti wiide landinal kawrtal maggal asawere janggo sappo e jeenal février to ɓen place indépendance Bamako fanelli kabaruji ɓen habitiɓe joguiɓe yakwer ɗum woni ko tayki ɓen kanko hojotoɗo Aliou Tine e ley jettagol makko leydi ndi ndenno e wi makko ɓen kabaru ndenagu yaari yesso ɓen adadu ta ɓen yimɓele eguɓe ɗum ɓoytiki fa sanne ɗiɗo wattuji ɗi dow ortem o haali ɗum keɗene fo tanko sita sidiɓe
pour la première fois depuis que je suis
arandere wargomi e malɓa guiddi hitane 2018 ne ko heewi holliti wiɓe darke darorgal maggal ley woddede deƴƴere ɗi leydi meɗen ni ɗum ngu holliti hoorɓe mintene ko heewi ka e laamunkoɓe nokkuje ɗe ka e pelle société civil e baɗi leeni ko heewi eɓe jandude e mumen mintere meɓɓe warumɓe hollitino mbawɗe mawɗe noon nde haɓo on yimɓe lonɓe hiiteɓe caggal muɗum fe yimɓeji dogu yoppi nokkuji mumen ɓe ɓe fo heɓino rentede seeɗan e nokkuji to dippina fa yettade fedde entretien droit de l'homme e nanna mumen hono torraji bonɗi atteɗe faweede jaman fo daaƴi noon seeɗan famo ndu wimi waɗno imma daraji goɗɗi noon yalla kabaruji heewde ana ƴiwte nde gollal haalan baɗi leydi Mali fo an hani immade daro kokkodira juuɗe yalla ana hunca torra wonɗole leydi meɗen o
wakkati
banggal kawrtal mbiyen kawrtal nayoɓal fina tawa pulaku dawla pulaku mbiyen gaɗa puɗɗuɗo alkamsare albare mbiyen ƴaɓɓide nde sappo e jogom février to ñoro maggo toon jogitoto fa sappo e jeenayi février ndenno yo ɓenɗen landinal kamɓe fedde humaninde huncangol hoore fina tawa mbiyen fulɓe egga hoɗaɓe ndenno fuɗɗugol golleji ɗi waɗi yesso ministre kumaniɗo fina tawa keɗɗanno ko Abdoul Karim Sow heɓani dow fayi tango Ousmane Ñaly Boule sita sidiɓe
nde yambere nayi ɓerde dawla pulaku hawruɓe e muɗum iwri Burkina Niger Mauritanie kañe région ngaji yogaji Mali e wi Mamadou Diallo ngal festival fanda muɗum yo wadde yingo lobbo leñol fulɓe darde tengol guite bonɗe joni
nde yembere waɗane naati hen saabe hannden yimɓe famtinama wi fulɓe wala jaadisikoɓe caggal muɗumɓe wala kañum neɗɗo fof goto
leyngal festival walde haɓe guina dogo kañum ndu hawri hen Daraman Yalkuye kañum wonno hoorejo jeunesse nde walde e wi makko ngal festival yo ɓeydude sodde en ɗam hakkunde jaaleñi leydi ndi
min kemi yoppi ko wallimi fo wattumi koyen an e nde yembere ley guenni ñono saabu dena ko ɓuuri moƴƴina hannden yo nangodiren ɓiɓɓe mali fo ana hani natnurde nato gotum
hollitinde wiide golleji kewɗi gatte ley nde yambere nayiɓerde jooɗa haalaji hollude kaake cotteteɗe kulantereje fina tawa luumo dabaji fa yettade wadde daɗdirgol hakkunde duroɓe ɗum wonno ko Abdoul Karim Sow heɓini studio tamani ƴiwde ñoro
studio tamani de faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
ele men kabaruji ley kerduji ɗi to kay toon holtan wiide kawtal ɗiɗoɓal projet ben sukaɓe attime e kaake jangnirɗi mo ɓen landini JCI kay waɗi alkamsare ƴaɓɓiɗe nde to l'école ɓen jangnirɗe Fourouba Abdourahmane Guey kayndi ndenno a sukaɓe attime en capanan yon tottama ɓen nde ɗo jangnirɗe tottama kaake jangnirɗi ɓen yo dow ɓen faba ONG AAH kañiɗum mouvement ambiku to ñafuge toon holtan wiide caggal hippugol dow d'accorde haɓitiɓe ɓen ñande alan sappo e tati lewru fewi ƴaɓɓiɗum ndu ɓen latir sababu sol saɓe ɗiɗon leydi Mali heddi ken préfet o ɓen hawrintini ɓen pelle ɓen cercle o foof yalla ƴewtade kabaru muɗum ndenno yo fiide dabare ndu kamɓe ɓen ɓiliɗe kabaru hippugol ngol andite ndenno dardi ɗum jammare rewɓe sukaɓe ɓen woɗɓe foof tinno ɓen faabade ɓen haɓitiɓeɓe e ley golle mabɓe antiminal na kabari to buram do to holta wiide kawrtal arande wala mbien lebbi tat me kawrtal lebbi tati arandeji mbien hitan 2002 woni fedde mbien kabaru hud ngottugol bonandaji do rewbe e sukabe wadi kenyan na to mbien sappo e jeddi lewrundu den dum wadi mbien dum latiki sababu be keba kabaruji do golli dal mbien kabar mudun e kaydun alhali rewbe e sukabe e mbien lende dum datti dabreji den no tellaji holtaadi ton yo mbien sudede ila yonali yannu gol e ko nande mudum ben landin kawrta gal woni ONG ak TED sakra on timta kabur jamma hande mi ton tan waw sat fum tar do bembal am 3w.stutamani.org mad no dum jamu 3721 do sede yotre meden magazine sido tamani fanga mbien fa handi kabaru hotugol barkan itakuba iwdeli mali mbien dum dum woni mbien kabaru yewtere rewbe mali magan tout mag tout les femmes du mali mo hebani en fatiyatara keddana ko watako yonkiri jom
toutes les femmes du mali
caɗele fof mbiya e hottugol barkan ma takuba saabi rafde naguna heddi fa hande takugol mabɓe li mali e tawde fof won ko holiti Fadima Mayga oɗo debbo gonɗo liddental rewɓe région aji Fadima dardi lamkoɓeɓe paddi jeebo foof hanka senda kabaru gollidal hakkude leyɗe yalla haddi hono ngal ɗo piccal ɗum woni ko ɓeydi wiide min kay bamo ko jooɗimi ka yontere ƴaɓɓatako somi humpitaki banggal région aji mutti sahal leydi ndi andude hono kabaru ɗi wurdi to enne so ndenagu mabɓe hande na huncina hore dina hitan 2012 ga mabbe kay holiti wona non wurde so gonga hale mi bawata fay wiide barkan yirwi le golle ndenagu ka hana fe ngal wasa lontinere gubal abitibe ngattono gal hakkilo kasindine jamare nda ele nokuji do barkan wonno e mudun hono to tumbutu ton le sahal leedi mali famu goddo woni ko rewbe adon nokku jogi e hotugol abitibe leedi france e wi madame gassamba nyamuy alaji horojo kafu region o hotugol mabbe no wawi latare sababu wirfagul gubete rusien anda ko dum sabi takuba e barkan hoti sabi no kabaru denna gur li sahal ila am be heddo ga en weltanake fe ko be hoti ko ka dum fu toyde hulti wiide raf kawral hakune lede france e mali yo sabi jogola lam ko be france be denno mo darda pelle didde hawrude do gotum an han leedi france anda wiide zaman den e joni walda so moobe den non na jabani sifa gullidal wana fino dum wuri wakkat jurno kulle de waltike denno an hani be jabana gullidal ngal e mudu gol fuf na heba nafa be tino jodi dade e leedi mali waddi kaltidal sindi talki hakuna mabbe mista wiide aljumaare hande 17 fevrier e le communiqué lamko e mali be dardi gouvernement leedi france yeltindi no yawiri gube mabbe barkan e takuba le mali